already has done, glory has done.
Sele sicule ingoma ezizukileyo.
Wonderful word of God.
Salive ilizwe lihle lenkosi.
I don't know how you feel.
Andazi uba uva kanjani.
But I'm overwhelmed.
Kodwa mna ndongamelekile ngoba balo lukaThixo.
By the leading of the Holy Spirit.
Ngokukhokhela komoya oyingcwele. Njengoba sijonga emva namhla ngomhla wokugqibela walo nyaka, xa sijonga emva uba kunjani inkosi ithiyani obabalo yakhokhela ukusuka ecaceni ukuya ecaceni, ubabalo kwavuleka iminyango neentliziyo ngaba balapha bonke nanamhla abo bathe bafikelwa luvakaliso banikela ubomi babo enkosini. Andazi ukuba la masango le ndawo yanele ukuba ifake bonke abantu. Siyabulela kakhulu enkosini kakhulu ngesivuno esikhulu esithe sangeniswa kulisizwe saseAfrika. Bonakala ingathi umoya kaThixo uyasebenza emhlabeni ngamanye amaxesha apha okanye amaxesha phaya, usebenza ngamandla. Abantu bamelana neemeko nawo konke, inani liyakugcwala. Emva koko inkosi iyakuza izothabathabayo ekhaya. Umzana uJombo ulapha namhla usuka eKinshasa ezaye xa wayelungisela imihlangano yokugqibela phaya. Sungamelekile sonke, ndize kwisihlwele esikhulu apho ndibona abantu abaninzi. Ndacinga ukuba inoba iminyango ayikavulwa ngoku, kodwa ndaxelela uba sele kugcwele ngabantu abayi-3,500. Sonke isihlwele sabe esinye siphandle. Ndangqina ndabona okokuqala ukuba iminyango yayiphantse ukushuku ngenxa yesihlwele esizileyo uba sizova ilizwi likaThixo. Kwakuphela xa sathi xa kubekwe izipika ezikhulu phandle ukuze wonke umntu ave, isihlwele sathotha nequmrhu lamapolisa umele ukuba liqinisekise uba wonke umntu ukhuselekile. Omnye umzalwana uye walimala waza kum wathi, mzalwana uFrank, ndize ndizova ilizwi likaThixo. Ngoku amapolisa andibethile. Ndifuna ukunixelela nje oku uba unxano lungakanani ngenxa yelizwi likaThixo.
We are also thankful to the Lord.
Ngokunjalo siyabulela enkosini ukuba sinabazalwane bethu kulwimi lesiFrench abathole ilizwi kuwo wonke amazwe. Ngokunjalo uba kufikele phaya. Ndiyakholwa uba sikhonza amazwe ayi-134. Linani elikhulu elo xa sihlane apha ngolu hlobo. Ukuba bekuse bingaba zinto ezininzi ezahlukileyo xa sinojonga isakhiwo ngaphandle, uye ude ucinga uba kukhona inqaba engaphezulu apha esakhiweni, kodwa sinanqaba phezulu ekhombe ezulwini. Kodwa sinabantu bakaThixo abalapha bakhomba indlela eyezulwini elizwini lenkosi ngokuthembeka konke. Bazane bethu balivalisile ilizwi lenkosi kude kube ngoku. Ngako oko siyabulela intliziyo yethu yonke kuThixo wethu. siya kungcukaca malunga nemihlangano kakhulu malunga nokukhula kwiminyaka engamashumi edlulileyo. Le sisehlo esingenakusilibala kuya kuya kwimbali yecebo losindiso njengoba sele kutshiwo uba sifikele kumhla wokugqibela wonyaka. Sezi zigidigidi ngoku singena kwiminyaka elishumi yokugqibela kwaye siyazibuza ukuba baziphathela ntoni na omnye nomnye okanye bengamasapho kodwa okukhethekileyo ibandla likaThixo ophilileyo. Sizijongile singajonga sikujikelele sicinge uba kuyawujika kube yintoni na, iyaba yintoni iziphumo ukupheleliswa kwebandla elingumtshakazi likaYesu Kristu. Ukuba kumele sikwenze singabane, ukuba bekumele thina sikwenze besingabanexhala ngako, kodwa iNkosi ethe yahlangula ibandla layo elakha ibandla layo ebizayo ebandleni layo omlungisayo omndilekayo oya kumzisa ekhaya usebenzise abaprofethi nabapostile amadoda kwaThixo kuba avakalise ivangeli yakhe. Kodwa kho namnye kuthi okhe wasindisa umphefumlo omnye okanye wahlangula okanye waphilisa umntu omnye, sishumayele ivangeli, iNkosi iyasindisa, iNkosi iyahlangula, iNkosi iyasisikelela. Sinesabelo nje sokushumayela namhla kusasekuseni. Umzana uKukashka undifowunele esuke ephaka wabulisa kuni nonke, wathi khona uvuyo olukhulu kuyo yonke indawo malunga nokwenzekayo ngoku kwaye ndikholweni njengabantu nezizwe zithe zayophula ijoke yayiphezu kwabo bayisusa kubo, yanga uThixo anika inceba ukuba yonke ijoko yenkolo isuswe ebantwini iqhekezwe kuze iNkosi inike inceba. Inguquko ukugqobhozela ngayo ivangeli yenyaniso nokubuyisela kuyinyaniso kwento zonke njengoba zazinjalo kwibandla lokuqala. Siyakholwa kuko oku, siyakholwa uba iNkosi yakuwugqiba umsebenzi wayo ngamandla amakhulu nozuko, kwaye oku makuqapheleke njengendlela izinto ebezisenzekayo ngayo kule mihla, into yenzeka emva kwenye. Yonke imihla siyabona uba khona into ebisenzeka xa sicinga ngentwasantlobo kwiminyaka elishumi amabini eyadlulayo iPark Spring nakonke okwenzekileyo kuko. Kweli xesha ntshukumo enkulu ethabathe indawo iphumelele ntanda, umsebenzi woThixo wethu waqala nje, izinto ziza kuza enye emva kwenye enye emva kwenye, kwaye besiya kuba nengxaki uba siyilandele yonke, kodwa kumele sihambe nakho sikulandele sibe nesabele kuko. iNkosi isenenjongo ezinkulu kwaye kumfanele. Xa umsindisi wethu wafayo eGolgotha wajonga abantu ngamehlo enyama ngathi yonke into ifikele esipheleni. Indoda yaseGalile yayiphosile, awu babeyilandela babechithachithekile, kodwa yena akaphosanga. Kodwa kwakubhaliwe kumprofeti uZakariya xa uthe wachitha umalusi, izimvu zizawuchithachitheka. Sonke isibhalo kumele sisaliseke. Kule yure iyayijongelwe ukuba yeyona inkulu Thixo anika kona kukhulu ululu uvuyo olukhulu eGolgotha. Pha waziqolanisa noluntu, walophula idonga lokwahlula, elophula kwingceba kwabo babekufutshane nabakude, abo bakufutshane ayingabantu bakwaSirayeli, abo babekude ayizintlanga. UThixo usibuyisele uxolo ngaye uYesu Kristu iNkosi yethu. Ngabonakala kufana kweli xesha njengoba isihlwele esikhulu sichithakele apha naphaya, akho mntu uneempembelelo zakhe, akho mntu ubonakalayo ukuze atsalele abantu. Kodwa inye into singayitsho kule ndawo, sinikwe indawo yokuqala enkosini. Kumele ukuba abe nguye otsalayo, nguye u-Alpha no-Omega. Kubhaliwe lo uqale umsebenzi olungileyo kuwe, ngokunjalo uyakuwufeza, ewugqiba kude ibe ngumhla Yesu Kristu, hayi ixesha likayibhora, kodwa zonke izinto ngexesha elimiswe nguThixo. Lubabalo banamhla silibone icebo losindiso loThixo wethu ocacileyo kunakuqala. Ngoku siyalivelisa lokuvuselela, siqaphela phambi kwamehlo ethu ukuba lubabalo lungenakuthetheka. Ngokunjalo kuchumisile kwingcinga amaxesha amaninzi uba uThixo wenza isithembiso ebantwini bakhe, uyabasindisa ukholo lwabo kwisithembiso sabo, alimisele kubo. Abantu abanamava ngoThixo bamkele izithembiso, benze ngokwelizwi lakhe, bathwale ithemba eliphilileyo entliziyweni zabo ngokuba bebenesabelo namava noThixo ophilileyo. Kuhle kunjani ukuba uThixo namandla onke ongcwele ahle azokuzitshila ebantwini kwayo abaziyo ukuba bayakumkholwa, bamlandele, bamthembe. Okwakuxela bona bayakwenza. Bazalwane noodade, abazintanda, sithatha njengenyweba uba sihlangane phambi kobuso benkosi. Imihlangano yethu ayihonjiswanga nje ngenkqubo ethile. Sukela ekuqaleni sinikwe igunya elizwini lenkosi. Ngonjalo ndivumele ndithi ukuba namhla siyakuvuya malunga nawo konke ukucula, noba kumntu ngamnye, noba yikwayara, uba kukhona othe wayirehearse into makayithethe kuthi, ngoba inkosi yathetha entliziyweni zethu ngengoma, kodwa asipraktizi sichitha ixesha, kodwa sifuna inkosi yethu izukiswe ukuze inkosi ize kwabanga bayo, ukuba nawo wonke umntu uziva ngolu hlobo ndiziva ngalo. Ngoko singadumisa sibulele uThixo, simdumise simzukise igama lakhe ngokuba enze into ezinkulu. Samkele ubhiyozo olukhulu, kungabikho nto enkulu ngaphezu kokuba uThixo ezitshile eluntwini. Iguqule iintliziyo zethu, izenza banye naye, inika ukuthobeka kuthi, isenza uba sibe nonxano lokumlandela kuzo zonke izilingo nakuzo zonke iingcaciso nakuwo wonke amasiko, nokuba bangabenkolo kangakanani, kodwa sukani kubo nivumele ilizwi isibhalo sodwa sithethe, njengoba sivile amaxesha ambalwa izolo. Izulu nomhlaba lizawudlula, kodwa ilizwi likaThixo lima naphakade. Petros uthi eli lilizwe silishumayeleyo kuni, ivangeli. Alikho enye ilizwi, ayikho enye ivangeli, kodwa ilizwi loThixo wethu njengevangeli ezukileyo kaYesu Kristu inkosi yethu. Mandinifundele ezinye izibhalo ndishukumisekile, ngoba ngomhla wokugqibela lo walo nyaka ndichukumisekile uba uThixo uthe ngokubonakalayo waba nathi. Siyakholwa uba uya kuba nathi side simbone. Mandifunde kwivangeli kaYohane sahluko sesixhenxe, suka kumqolo wamashumi amathathu anesixhenxe. Ke kaloku ngomhla wokugqibela ongowona mkhulu womthendeleko wema uYesu wadanduluka esithi, ukuba kukho othi anxanwe makeze kum asele. Lo ukholwayo kum, njengoko satshoyo isibhalo, kuya kumpompoza imilambo yamanzi aphilileyo iphuma embilinini wakhe. Oku wakutsho ke ngaye uMoya, abe beza kumamkela abo bakholwayo kuye, kuba ebengekamkelwa uMoya oyingcwele ngokuba uYesu ebengekazukiswa. Imilambo yamanzi aphilileyo iya kumpompoza, uMoya xa uthe wathululwa amakholwa awugcwala kuko nguwo. Yayikumpompoza hayi okuncinci kodwa okuninzi. Uyesu uthi, ndizile ukuze nibe nobomi, nibe nabo bongokukhulu ngokugqithisileyo. Unako konke wakuthulula ngePentecost. Umzana uBranham wakhe wayibeka kakuhle, wathi konke okuThixo wayekuko kwabonakaliswa kuKristu, konke okwakukuKristu kwathululwa ebandleni walaliswa kuko. Ntanda, ibandla lakha umzimba wenkosi, uKristu yintloko. Ngesi sizathu ubomi obunye bukaThixo obabusentlokweni bukuwo wonke amalungu, kula malungu bubomo bophilileyo bobuthixo ubomo bungunaphakade ngoba bantu oko kubini sekusikutshilo kumzimba ophilileyo kaYesu Kristu akunakubakho malungu afileyo. Umprofeti Ezekiel wathetha kumathambo afileyo, wabona amathambo afileyo, wabuzwa ukuba angaphila na. Wathi, Nkosi, nguwe owaziyo. Kwathiwa, thetha kula mathambo afileyo, waxelele ukuba aya kuphila. Umprofeti wathetha oko Inkosi uThixo imyaleleyo kwenzeka phambi kwamehlo akhe, ukuba ubomi beza kula mathambo afileyo ema ngeenyawo zawo. Zintani, masingajongi ukuthi thina besifile ezonweni zethu sikude kuThixo. Masijonge Enkosini onike ilizwi lakhe, olaphalala igazi lakhe, weza ezokusihlangula ukusinika ubomi obuvela kuThixo. Elizwi malaziswe kakhulu kwabo bangekazinikeli ubomi babo Enkosini, abangaziyo umhla apho babedibana noThixo baba namava neNkosi. Apho uthilo wathi, zani kum nonke nina nibulalekayo nisindwayo, ngumthwalo ndoninika ukuphumla, umphumlo wemiphefumlo yenu. Kule mihlangano uThixo ufuna ukuthetha nawo wonke umntu, nokuba imeko yobomi babo benkolo ithini, basinziswe okanye basinziswanga, bakholwa okanye bakholwa. Inkosi ifuna ukuthetha nawo wonke umntu, sesona sizathu soba sibe lapho. Lihange linye lamazwi lingangena kuyo yonke inhliziyo, ligqibe oko likuthunywa uba likwenze. UYohane 7 uverse 14, mhlawumbi asiqala usifunda uverse 15 abithi. UYohane 7 verse 15, ayemangaliswa amaYuda esithi, lo uyazi ngani na imfundo engafundanga nje. Xa ndithe ndafunda elizwi, umbulelo uye wakhula kum ngabo baprofeti abazange baye eklasini malunga nako uThixo afuna ukutsho kubo okanye kube khona othetha kubo, kodwa babenxulumene noThixo, babefundiswe nguThixo, begcwaliswe ngumoya. Apithi, lo uyazi ngani na imfundo, imfundiso yezibhalo engafundanga nje. Babengayamazi noba ngubani owayethetha nabo. Kodwa jonga ujikelele kuwe namhla, akukho ukwaziwa kwesibhalo oku kokokwelahlelo, akho ukwaziwa kwesibhalo oku okanye leya inkolo, kodwa abafundiswe nguThixo. Andikutsho oku ngokuzikhukhumalisa, ndikutsho oku ngenxa yenyaniso. Abo bafundiswe nguThixo bazawukwazi ngaphezu koko kudityaniswa ngababhali. Thina njengebandla likaThixo ophilileyo ngokunjalo sibulele iNkosi ngako oku. Paulus ubhalile abaseKorinti, phakathi kwenu azikho nintsi izilumko namanene, hayi, eyona isisiyatha ehlabathini uThixo yanyulile wenza into ebingento wayiphakamisa. Ya ungabuzi uba kutheni uThixo yenza le nto, ndiyakuxelela. Unika imbeko yakhe hayi nakubani na. Yena yedwa uyasifundisa, yena yedwa uyalixhasa ilizwi, uyalimela ilizwi lakhe. Xa sifunda Isaya umqolo nje omhle, Isaya
33:2.
Yehova sibabale, sithembele kuwe, yiba yingalo yabo imiso ngemiso, yiba lusindiso kuthi ngexesha lembandezelo. Ndingatsho njengombhali weculo esitsho, sandla sasekunene senkosi siphakanyisiwe, sandla sasekunene senkosi siphakanyisiwe. Oh Nkosi, yiba nenceba kuthi, kuwe siyathemba. Yiba yingalo yethu kuyo yonke intseni, ube luncedo lwethu kuyo yonke iyure kwixesha lobunzima. Uncedo lwethu luvela kuThixo owadala izulu nomhlaba, kuThixo namandla onke onako ukunceda kuyo yonke imeko. UPaulus ithi, Nkosi bizani kum ngexesha lengxaki, ndiyakusindisa. Nanamhla sigcine engqondweni izithembiso ezithixo zinikileyo. Ngako oko ndifuna sifunde uKorinto yesibini, sahluko sokuqala, uverse
18.
Korinto yesibini chapter 1 verse
18. But as God is true, our word toward you was not
no, hayi uthembekile nje ke uThixo, ilizwi lethu kuni alibanga ngu ewe no hayi,
but yea and amen.
Hayi,
the word of the scribe can be this way and that way.
No, hayi,
but the word of God,
ilizwi lababhali lingangu ewe no hayi, kodwa ilizwi likaThixo liphuma ngomlomo wabakhonzi bayo abathunywa, alikwazi ukuba libe nguhayi, lingu ewe, lingu amen. Ngakoku siyabulela nakuThixo. Verse 19 uthi,
for the Son of God, Jesus Christ, who was preached,
kuba yena okaThixo unyana uYesu Kristu owavakaliswayo phakathi kwenu sithi, ndim ke noSilvano noTimothe, akabanga ngu ewe no hayi.
Amen.
Kuye ayingu ewe no hayi, kuye ngu ewe kwakanye no amen. Uqalile yakugqiba, ilizwe lingu ewe no hayi. Ukuba singafika ku hayi, singaba sazi basiphi, kodwa ilizwe lakuba lingu ewe, lingu amen, uzuko enkosini ngako oko, kuye nasezwini lakhe siyabambelela. Ngoko nathi asingo ewe no hayi, singo ewe no amen. Kwakhona njengonyana neentombi zikaThixo, ukuba nabani angaba sekuthandabuzeni, le yure kumele akhonze uba asuse ukuthandabuza, abe namava noThixo njengoba kubhaliwe kule ncwadi, kuze konke ukungaqiniseki kube ngapha kwethu. Sithi thina umoya wakhe uthwala ubungqina emoyeni wam, ukuba sithe saba abantwana bathixo. uba singathi sidlulile ekufeni sangena ebomini kuze sithi besilahlekile ngoku sasindiswa ngobabalo. Ngoku iqhubeka kuverse
20,
kuba ngangoko angako amadinga kaThixo ewe ukuye no-amen ukuye ukuze kuzukiswe uThixo ngathi. Osiqiniselayo ke ndawonye nani kuKristu, osithambisayo ke nguThixo,
who has also sealed us and given the earnest of the Spirit.
Osityine wasiqinisa wasinika isinyaniso somoya sabasenhlizweni zethu.
Here too we say, Lord.
Nalapha sithi Nkosi.
What our brothers and sisters
siphe okwabazalwane bethu nodade bethu banamava ngako ekuqaleni, qala ngazo ngomoya oyingcwele sityhwine sisazi ukuba singabagqibeleleyo bathixo. Zintanda, ngethuba lokubuya kaYesu Kristu ezi zinto ziya kudlala indima enkulu.
Kumateyu
25 sixelele ukuba abo babelungile bangena emsithweni lwavalwa ke ucango, kodwa phambi koko ithi bazigcwalisa izibane zabo ngeoli, bathabatha iziphatho nabo ukuba bagcwalise. Inkosi yaba nenceba kuthi ukuba singazintombi ezizingqondo, sibe neoli kwiziphatho zethu, ioli kwiziphatho zethu, samkele isinyaniso, sathanjiswa ngumoya oyingcwele. Kubhaliwe ngoYesu Kristu ukuba wayithanjiswe ngomoya oyingcwele weza ezophilisa ngokunjalo. Incwadi yezenzo ngoku ibandla limele lithanjiswe ngomoya omnye kuze kuqhutyekwe ngolungiselo uThixo ayinalo. Konke kumalunga nokuqhubeka kolungiselo lukaYesu Kristu. Wayithanjisiwe nathi simele uba sithanjiswe kuze siqhubeke nolungiselo ngegunya lobuThixo. Ngoba uPawulos uthi thetha ngamandla hayi njengababhali kodwa ngegunya lobuThixo. Oku noku kumele kutshiwo kwibandla elinamandla kuba apha akho mfundiso ezinikwayo kodwa kuba uThixo athethe nathi ngelizwi lakhe, kwaye sisikeleke sonke abaqondayo ukuba uThixo uthetha nathi. Banoyolo bonke abo bajonge elizwini lenkosi xa lisiza kuthi ukuze singaphambuki ehlabathini kodwa sihlale sinaye ukuze zonke iintsikelelo zikaThixo zibe naye uThixo athi enze ngobabalo. Khona amazwi kumnqophiso omdala nomtsha asengafumaneka nakweli xesha. Umprofeti singafunda umprofeti Isaya siyazi uba inkosi yethu yayinokufunda kumnqophiso omdala ngoba yayingekho entsha ngelaa xesha. Mandifunde umprofeti waHagayi chapter 2 verse 4 mhlawumbi side sifike ku-9 kuHagayi 2 verse 4 uya ku-9.
Yet now be strong, O Zerubbabel, saith the Lord.
Noko ke ngoku yomelela Zerubbabel, utsho uYehova, womelele Yoshua, nyana kaYotsadaki, mbingeleli mkhulu, ngomelele nonke bantu belizwe, utsho uYehova, nisebenze.
Not only two who had a ministry,
hayi ababini babenolungiselo kodwa bonke ababini babexhamla kuko kwakumele ukuba babeke kule ndawo litsho iNkosi. Nisebenze ngokuba ndinani utsho Yehova wemikhosi. Ngenye ixesha ngabuzo ngaba likhona inqaku ekushumayeleni, ekubhaleni, ekudumiseni. Ewe, likhona konkwaye yanga ndinqwene loko kwenziwe kakhulu, ngoba iNkosi ithi sebenzani ndide ndibuye, ngokuba ubusuku bawufika apho kungekho mntu uya kusebenza. Konke oko xa uqala umsebenzi kaThixo kude kwangoku sithe saphiwa isityhilelo. Uverse 5, ilizwe elo ndanqophisana nani ngalo ekuphumeni kwenu eyiphutha. Ndisaligcinile. Omnye angathathi calculator bali minyaka usuka kumnyaka iNkosi yenza le ntetho ngayo, isithembiso endisenzileyo kuni xa naphume iphutha, umnqophiso endawenzayo kuni xa naphume iphutha, usamile, usame phakathi kwenu. Izithembiso ezenziwe iNkosi ekuqaleni kwebandla lomnqophiso omtsha ziyahlala ude umsebenzi ugqitywe. Umoya kaThixo owahlayo ePentecost kwakudinga uba uphinde uthulule, hayi uba uphinde uthulule okwesibini njengoba uKristu engenakubethelelwa kube kabini. Umoya kaThixo sele uthululiwe, izulu livulekile, uThixo ophakathi kwethu nabani uvula umlomo wakhe, uThixo akumgcwalise nentliziyo yakhe. Omnye akadinge uba athandaze malunga nokuthululwa komoya, mele athandaze kuphela ngokwamkela umoya othe wathululwa. Ngaba siyaqonda siphila kumhla wosindiso, kunyaka owamkele kakuhle ivangeli, exilongo levangeli, bonke abalimamele baphuma bekhululekile bebuyela endaweni zabo. Isithembiso entenda senza nani endithe mna Nkosi ndanika xa benisendlini naseka iphutha. Ngoku umoya wam ume phakathi kwenu, musani ukoyika. Bangaphi abakholwayo uba umoya kaThixo uyalawula, uyasebenza phakathi kwethu? Ngoku musani koyika. Akukho kukoyika elithandweni. Mele nje siqonde uba lonke uloyiso ndimele lususwe. Ukholo luloyiso olwelule isayihlabathi. Ngoko singathi, Jawu Pablo sisitsho, ndiyakholwa, ngoko ndiyathetha. Ilizwi lomnqamlezo lilizwi lokuhlangula, ilizwi lokholo, ngoba kulapho kwenzeka khona. Kukuphe umntu anganamava akho namhla, masiqhubeke side silapha kuverse 6, ngokuba utsho uyevu imikhosi utsho ukuthi kuseyakuba kanye umzuzwana ke ndinyikimise izulu nehlabathi nolwandle nomhlaba womileyo, ndizinyikimise zonke iintlanga zifike izinto ezinqwenelekayo zeentlanga zonke, ndiyizalise le ndlu ngobuqaqawuli utsho uyehova wemikhosi. Ngalonke ixesha xa itsho inkosi evela, singaba namava kakuhle emathanjeni nasemongweni namalungu ethu onke omzimba. UThixo akuthetha ngomlomo wabaprofethi, ilizwi likaThixo lawuhlala lilizwi likaThixo noba livalise ngomlomo wabaprofethi okanye abapostile, lihlala lililizwi likaThixo. Yanga nesi sibhalo sizalise ukuba singabameli bakaKristu emhlabeni, uba sizothwala umyalezo wobuThixo yenyaniso ngenxa yelizwi loThixo wethu. Ayingo ewe nohayi, ngo ewe noamen. Ndifuna sonke sazi, sikuthabathele entliziyweni. Elizwi latshilwa kuthi amaxesha amaninzi libhekisela kumyalezo wesiphelo, ngokuba kutshila konke okwakuthenjisela ixesha lesiphelo. Andikutsho kakuhle kuba lonke ulwazi, yonke imfundiso, sonke isityhilelo selizwe ayikuko oku nokuya, hayi oku nokuhayi, kwaye amen elizukweni likaThixo. Niyakholwa konke okuya? Yithani nje amen kuphela. Emva koko lilizwi likaThixo, kwaye asonge zinto elizwini, asusanga nto elizwini lesithembiso. Ukuba nguThixo osikhokelayo masilandele kuye, ngoko nguewe noamen. Asinawo umyalezo owethu okanye kaEwald Frank, kodwa khona umyalezo wobuThixo apho amadoda athixo eqhutywa ngumoya ongcwele ehla avakalisa nabanye beqhutywa ngumoya ongcwele bavakalisa babulela ukuthi kuba isengumoya omnye owahlalayo nathi. Intambiso enye, impembelelo enye, oko babekutsho abapostile, sishumayela oko bakushumayelayo, sifundise oko bakufundisayo. Yiloo nto sisazi ukuba ngako, ngokuba siyaqaphela ngezibhalo uzuko nembeko egameni lenkosi. Bakhona abantu apha abeseno ewe nohayi, sinoxolo ekumele silenze kuni, ungoni enkosini naselizweni likaThixo, kodwa ibani ngamakholwa egameni likaYesu naselizwini lakhe entliziyweni. Ayingo ewe nohayi, ilizwi lakhe alingo ewe nohayi, izithembiso zakhe zinjengaye. Ewe no, amen. Bangapha banomnqweno oba bafumane olukhulu lusikelelekileyo phakathi kwabo, bazi bengenathandabuzo. Kodwa sicula iingoma zozuko zothixo wethu kumnquba wabo bagwetyelweyo kuthixo, bagwetyelweyo inkosi. Bakhona abantu abanjalo emhlabeni. La mava athe abakhokela ebudlelwaneni naye nokwamkela ilizwi lakhe. Oku kubhaliwe kuverse 10 no 9.
The glory of this latter house shall be greater than of the former, saith the Lord.
Uverse 9, buya kuba bukhulu buqaqawuli bamva bale ndlu ngaphezu kokuqala, utsho uyehova wemikhosi. Kuyo le ndawo ndiyakunika uxolo, utsho uyehova wemikhosi. Siyazi uba uThixo usinike uxolo kuYesu Kristu inkosi yethu. Ewe, ukuba siye saxolelaniswa noThixo. Noko ngokunjalo ayingo ewe no hayi, nguewe no amen. Zintanda, angabikho mntu umkhubekisayo uThixo ambuzi okwakuthethileyo, okwakuthembisileyo, noko akunikileyo ngoba bani. Kodwa akholwe ngentliziyo. Uzuko lwendlu lwale ndlu yamva yangaphezulu kweyokuqala. Qala tempileni yenkosi, indlu kaThixo. Ndifuna ufunda uHagayi chapter 2 kuverse
15.
Ke kaloku khaningqale nithabathele kule mini nibhekise emva, kungekabekwa litye elityeni letempile kaYehova. Anawuyifunda yonke, akho xesha elinintsi lako oko. Singajonge emva kwixesha apho isiqhamo sasingekho sinintsi. Uvuyela oko, siyabuvuyela okwenzekileyo, kodwa sifuna ufika kolwakholo apho sivuna ngaphezu koko sihlwayele, siye sahlwayela. Ukuba umntu ufumana ingqolo, utyala ingqolowa eliwaka, yintoni ayivunayo? Uvuna amawakawaka. Ndikwazi kakuhle njengomlimi, kodwa ndifuna ufanisa oku yanga uThixo angenza ubabani kuba ingabi koko kulinyiweyo kodwa ibe ngaphezu kokuba sithe sahlwayela. Ndingavuyi kuba ingangabi ngamawaka waka bezizigidigidi. Kuba ukhona ukuchase oko, xa inkosi yathethe noAbraham yathi kuye, jonga phezulu ubale iinkwenkwezi. Yeza impendulo, njengeenkwenkwezi zezulu, njengentlabathi yolwandle yabanjalo imbewu yakho. Ndingomnye wabo bakholwayo ukuba ukufa kwenkosi yethu eCalvary kwakufanele, njengoba nditshilo apha engesivuno xa sifunde ekupheleni kuMateyu 13. Ungayifunda isivuno sithetha ukuthi ixesha lesiphelo seli hlabathi. UThixo uyawuthumela izithunywa zincede ukuze singeniswe kakuhle. Izithunywa imimoya elungiselelayo. Iphume ngenxa yabo bayawungena kubomi bungunaphakade. Senithi into ezimangalisayo eziya kwenzeka apha emhlabeni kubandla lukaThixo ephilileyo. Masikulungele oko. Unqophiso omtsha waqala ngezinto ezimangalisayo. Ukuzala kwenkosi yethu kwakumangalisa, kodwa kwenzeka apha emhlabeni. Umntwana ukuzalwa nguwe ngomoya oyingcwele.
The whole redemption, yes, our redeemer.
Lonke uhlangulo, ewe. Umhlangulo wethu yonke into yaqala ngomangaliso. Akhona abo babedibana nesithunywa esasemazulwini esathi senza uvakaliso. Banizelwe namhla inkosi eya kusembewini kaDavide. Phayana endaweni eBethlehem abelusi baya bedumisa, bacula indumiso nembongo inkosi uThixo. Bacula kakuhle babelapha emhlabeni uzoku uThixo eyenyangweni uxolo emhlabeni inkolelo ebantwini. Kwaqala indlela emangalisayo. Thixo waba ngumntu, ilizwi laba inyanga ngomangalisayo. Okwathabatha indawo kulo mhlaba, zintani sibalela kuko, siyakholwa uThixo. UThixo okugcwele imimangaliso, zonke izipho zomoya wakhe, usindiso lunenkqubo emangazisayo. Kodwa sinamava ngayo apha kubandingabuzi nabani wenu. Usindiso lwathabatha indawo kanjani kuwe njengeenkcukacha bani ononicacisela ukusukela ekuqaleni ukutsho ekupheleni ngeenkcukacha ngqo. Unganixelela uba umoya kaThixo wehla phezu kwam. Umoya inkosi yathetha nam entshumayelweni ndaguquka. Intliziyo yam yayongamelekile, ndabiza enkosini ingaxeli into ezininzi. Kodwa babe nokubuza ukuba uzalo ngokutsha lwenzeka kanjani kuwe. Ngoku awunokwazi ukutsho, ungatsho nje amava uba kwenzekile. Ndiyazi kunjalo ngomoya, ngobhaptizo lomoya uyazifumana izipho. Imangaliso yenzeka apha kulo mhlaba abantwini bathixo, kwaye simele sibe namava ngako oko. Singavi nje ngako, kodwa sibe nokuxhamla kuko. Uthixo wethu, uthixo namandla onke, hayi uewe nohayi, kodwa nguewe noamen. Sigaba sebandla lokugqibela, ibandla leselaodike. Ngenxa yezigaba zamabandla siqenqe, ilaodike sisigaba sokugqibela apho inkosi zazisa kuthi njengoamen. Ngathi ndivuya kakhulu uthixo ngakoko. Sithilelo chapter 3 verse 14.
And unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things saith the Amen.
Isithunywa sebandla eliseLaodike sibhalele uthi utsho amen. Ingqini elithembekileyo, liyinyaniso, ingqalo yayo indalo kaThixo. No. U-amen. Kuye zonke izithembiso zikaThixo zingu-ewe, zingu-amen. Ngokunjalo ngenxa yakho okanye ngenxa yam kule mihla, asifuni ukucinga malunga nendlela abanye bathe banamava ngayo kuThixo, kodwa sifuna uba namava kuThixo. Ekuvuleni iminyango ngokholo, saqala sadumisa sazukisa. Umbhalo ecula yabhala yacula uba zibali izinto ezilungileyo uThixo akwenzele zona ezithe zadibana nawe endleleni. Bala okulungileyo oku uThixo akwenzele khona. Khumbula umhla iNkosi yakubiza ngawo. Ngokunjani masijonge emva, usijonge emva hayi uba sibuyele emva, kodwa ukukhumbula oku uThixo akwenzileyo kukangaphi, esinceda enathi kuwo yonke, kuzo zonke iingozi, oko enathi anika ubabalo phezu kobabalo. Nathi singangqina ukuba sifumene ubabalo phambi kothixo. Khona ilizwe elinye litsho kumprofeti wagayi isahluko esinye ndifuna ufunda nje Hagayi chapter 2 uverse 21 nengxenye kaverse 22 thetha kuZerubhabheli ibamba lakwayuda uthi ndiya kulinyikimisa izulu nehlabathi ndiyibhukuqe itrone yezikumkani ndikutshabalalise ukomelela kwezikumkani zentlanga ndizibhukuqe iinqwelo zokulwa nabakhweli bazo. Ngaba nina funda nam amahashi nabakhweli bawo elo awise likrele lowabo. Sikuvile oko kuthethwa nguDaniyeli, uThixo uyasusa ezitronini aphinde abeke ikumkani ezitronini. UThixo ukhokela yonke into. Ndiyakucela uba ngoba ungukumkani wokumkani ngokunjalo izikumkani zasemhlabeni, kodwa bukumkani bukaThixo bumi ngonaphakade. Ngokuba singafunda kumprofeti uDaniyeli apho kubhaliwe bangaloo mihla uThixo avusa ubukumkani obungabi nasiphelo, zonke ezinye iikumkani ziya kutshatyaliswa zimkhonze. Emva koko xa uya kuZakariya chapter
9,
Zakariya 9 ithi inkosi yaba ngukumkani, inkosi yodwa, zonke izinto siyawuthi uThixo evuma sizibeke ephepheni. Lifika ithuba apho siyawubonisa umntu ngamnye iimfihlelo zezinto ngokuncedo kwezibhalo ezingcwele. Zonke iimfihlelo zityhiliwe, oku kwakubhaliwe kuziswe ebomini ekukhanyeni. Ayilo xesha lengcaciso, kodwa lixesha lesithile lesiphelele siphelele sika Yesu Kristu nelizwe likaThixo. Kuba noku siyavuya enkosini namhla ngokunjalo okanye ngosizukulwane. Abantu banolwazi olunyanise ngaphezu kwelizwe liluqobo, kodwa uThixo awunika incepho ngenxa yelizwi lakhe liyinyaniso. Kwakhona abekwe phezu kwesiphatho sesibane abantu bazawunika ithuba lokuba benze isigqibo sabo. Uba nivumelane kanjani nam kuba thina njengabahlanguliweyo singathanda ukubona ukuhlangulwa okuyinyaniso kwaseCalvary ebomini bethu. Ukuba kuwe nakuwe kuyinyaniso ithi amen. Bangapha bavumelane nam kuba bonke abahlangulwe nguThixo ukuba wonke umntu udinga intlangulo yakhe ngamnye ngamnye ukuba akhonze iNkosi. Lo ukhuliweyo ukhululekile ngenyaniso ithani amen. Malibonge igama lenkosi. Bangapha bavumelani nam ukuba abo sele bephilisiwe eGolgotha bathabatha impiliso yabo baye ekhaya nayo, abakuseko kucela kodwa bebulela iNkosi ngenxako oko ngokholo ithani amen. Kwaye eli nqaku libaluleke kakhulu ukutsho ekuboniseni inyaniso yoba abanakholo, yiloo nto kumele sibathandazise omnye ngozihambelayo omnye ngowamakholo. Khona indoda eyabeka indoda egulayo kuYesu, xa iyabona iNkosi ukholelwayo yathi kwindoda izono zakho zixolelwe. Nabo bakholwa bekholelwa abanye, abanye bazawuphila ngenxa yokholo lwabanye. Ukuba sizifaka ezinyaweni zomnye nomnye uThixo awukwenza inceba kuko. Ngoku uYakobe 5 apha amakholo ayegcotywa ngeoli apha ithi umthandazo uya kuphilisa umntu ogulayo, iNkosi iya kumphakamisa. Lo ungakholwa akholwe. Lo ongakwaziyo abanye bamngenelele bafumane usindiso loThixo wethu nokuhlangula nempiliso. Ivangeli inyaniso, inyaniso yonayo yonke into, umphefumlo, umoya nomzimba. Kwaye okwakuthunyelwa ngapha kuphela, kuthe kwakukhona amava apha apho uThixo athe wanobabalo ngako oku. Ndingongeza ukuba ayikho ngathi thina bashumayela ilizwi. Uwangaphi ndikutsho, uvakaliso luphaya ukuba luzise abamameli ukuba banxulumane noThixo. Yangoku kungenzeka ekuvakalisweni kwelizwi lakhe, hayi kunxulumane nomntu kodwa ukuba unxumelwano lube noThixo. Bangaphi abavi ngathi uThixo uyathetha nathi? Bangaphi abavayo uba umoya wakho phakathi kwethu? Bangaphi abavayo uba ixesha lithe lale lona lithe lifuneka uqaphele kakhulu? Akumelanga nokuba sibe ziziyatha kodwa masibulele iNkosi. Ngokunjalo ndiyabulela kuThixo wam xa bendiseplatini namhla ndava umculo uculwa. Uyazi uba ndenze ndiye ndabulela iNkosi kulo mnquba. Awukho phakathi kwesixeko, kwedolophu apha abantu bangakhalaza ngapha nangapha, kodwa ulapha endaweni evulelekileyo singathi sikhonze uThixo kuko. kwaye kuba akunjalo imiphefumlo yakwenza njalo yanga singanolanqalo basikhonze inkosi uThixo usivelele banintsi abantu abasemhlabeni Thixo usivelele konke oko abo bathe baguqukele enkosini mabayidumise inkosi abengaguqukele enkosini mababuyele enkosini odinga ukuthandazelwa kumele aziphambile siyakuthandazela indumiso nemibongo egameni lenkosi siyambulela uThixo ngelizwi lakhe elingcwele haleluya haleluya imibongo kuThixo ngenxa yesityhilelo segama likaYesu Kristu mibulele kuThixo okuba konke ukwenzile kwaye uzawuqhubeka ekwenza sibeke ithemba lethu enkosini lo ebedikidiki makavuthe akhonze inkosi lo uyawukhonza inkosi makaqale namhla masimeni sicule njengoko ndinjalo just as I am ntanda noba uze phambili okanye hayi umoya kathixo uyalawula phakathi kwethu ubukhona benkosi bulapha kakuhle kakuhle nditsho nakwintsika yomlilo siyava sibonile ubukhona benkosi uthixo wethu kanye nje kwakhona ubizo nabani ufuna ukukhonza inkosi ukunikela ubomi bakhe kuye akakwenze ngoku namhla namhla ulivile izwi lakhe namhla inkosi uthixo uthethile nawe namhla ukubizile namhla uzile namhla uthixo ufuna ukuzitshila kuwe kule ndawo kwe kweli thuba ubabalo uzuko malube segameni lenkosi uxolo ukuhlangula intlawulelo impiliso makube kuwo konke ngobabalo kwigama likayesu elingcwele nkosi intlokoma iyavakaliswa inkululeko ngenxa yothixo wethu ebantwini bakhe haleluya haleluya makadunyiswe uthixo ma indumiso mayibe kuye uthixo haleluya konke kugqityiwe konke kugqityiwe haleluya makadunyiswe uthixo malidunyiswe igama lakhe makadunyiswe haleluya makadunyiswe uThixo haleluya qhubeka uthandaze bulela nika indumiso dumisa inkosi wonke umhlaba egcwele luzuko lakhe haleluya Thixo unguThixo ophilileyo othembekileyo siyazi intlawulelo yakho ebantwini bakho hlangula hlangula abahlanguliweyo haleluya philisa abaphilileyo qinisekisa ilizwi lakho uzukise igama lakho elingcwele haleluya makadunyiswe uThixo.